tudebe naku zino tulemeddwa okukamala okuzaala atufuba nnyo naye ate kyoba gunjula nekitulema okukikola tugenda netwerabira nti buli musomo bikuva butunga gukula alibeera omutemu alabikirawo ate n'alibeera omubbi obubonero bwete bubula omwana senga atema munno olubale gwenodda mukuwoza akaliba kasajja lwazi ng'agenda olw'okuba atumula budde bw'atyo n'omutima gwera gugula.